Yeah, you know.
Cut the boy.
Kwanza makini yako skin tone, unawaka kama dini na uko simple. Ngozi laini bila wrinkles, unapovaa kimini ni tatizo.
Malikia wa Kiafrika, misi bantu umekula na ukashiba.
Miguu na shepu dani shida, umebarikiwa sio kawaida. Hamsini, hamsini mia, jua msigu kiweka chupa soda inatulia. Mapigwa moya na kimbia, kisemu unankaza jicho kama unasinzia.
Malikia wa Kiafrika, misi bantu umekula na ukashiba.
Miguu na shepu dani shida, umebarikiwa sio kawaida.
Ona oh,
love baby,
oh na na, oh na na,
oh na na na. Oh ya dance baba,
oh ya dance baba,
oh ya dance asantu,
oh ya dance
kilewa,
oh ya dance
kururu,
oh ya
dance baba,
oh ya dance asantu,
oh ya dance kilewa. Changanya, the way you rock and roll,
baby.
Na stage unavoitawanya, baby bend down and pose. Baby shuka chini panda juu, mikono kwa mabega na miguu. Nyonga kabai koko ndo na kuisha wewe. Slow down na nweka roju, baby give me some love.
Your love is all I need, your love is all I need.
Baby give me some love.
Afrika, misi bantu umekula na ukashiba.
Miguu na shepu dani shida, umebarikiwa sio kawaida.
Oh na na, oh na na,
give me love baby.
Oh na na, oh na na,
oh na na na.
Oh ya dance
kilewa,
oh ya
dance kururu,
oh ya
dance mabawa,
oh ya dance
asantu,
oh ya
dance kilewa,
oh ya
dance kururu. Baby we, 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 we,
wako na salenda na nyosha mikono juu.
Wapeke, ke, we, we,
wako na salenda na nyosha mikono juu.
Baby we, 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 we,
wako na salenda na nyosha mikono juu.
Wapeke, ke, wewe,
wako na salenda na nyosha mikono juu.
Emo Nation.